Yes, oh Lord, Gunga be yonki, come on, Vuari, Mako, Majata.
Yes, oh Lord, Gunga be yonki, come on, Vuari, Mako, Majata.
Yes, oh Eunia, yes, oh Eunima, come on, Vuari, Mako, Majata.
Yes, oh Lord, Gunga be yonki, come on, Vuari.
Yeso euni baba, yeso euni dada, come on, Vuari, Mako, Majata, oh Majata,
yeso da wa, Gunga be yonki, come on, Vuari, Mako, Majata,
yeso idi ya, yeso idi ma, come on, Vuari, Mako, Majata, oh Majata,
yeso da wa,
Gunga be yonki. Come on, Vuari, Mako, Majata. Yeso hisni yam, yeso hisni te. Come on, Vuari, Mako, Majata, oh Majata.
Yeso dawa,
Gunga be yonki. Come on, Vuari, Mako, Majata. Yeso walata. Yes, oh, walete. Come on, Vuari, Mako, Majata, oh, Majata.
Yes, oh,
Gunga be yonki. Come on, Vuari, Mako, Majata. Any mata alame. Mountain mo bese yo. Come on, Vuari, Mako, Majata.
Yes, oh, Lawa. Gunga be yonki.
Come on, Vuari, Mako, Majata.
Linjila bana Yohana windirilum. Fasluol sapo enayabol. Yesu wi ipukara en mudum. Ta berde wodon chaklo. Nutine Allah, nutine dam min bo. Wodi chudi dutti ha sare babirawo am. Mi yahan, mi taskitinana on jonde. Mi wi'atano on dum to dum lataki baranon. Tomi taskitinani on jonde, mi loroto ha modon, mi yara on ha nokkure am, ngam ha on gona ha gonmi, on andi lawol yahugo ha nokkure mi yahata.
Thomas wi'imo,
jawmirawo, min anda ha a yahata, noy min bawrata andugo lawol majum?
Yesu jabimo,
min woni lawol jaharangol ha gonga e ngendam, wala mo hebata yahugo ha babirawo be lawol fere, sey be am. To on andi am, on andan babirawo ambo. Diga jonta on andimo, on ngi'imo.
Philip wi'imo.
Jawmirawo, hollu min babirawo, dum he'an min.
Yesu wi'imo.
Philip, duri mido on di be modon, dena andayam. Komo yi'iyam, yi'i babirawo. Ngam dume awi, hollu min babirawo. Anu inay mido on der babirawo, babirawo bod on der amna. Bolle de mi wolwanta on fu iway ha am babirawo mo don der am kanko huwata kude mako nuddine ko mi wi on babirawo don der am min bo mi don der mako to nuddina e bolle am nuddine le ngam dalila kude de mi do wi'a on be gonga ko moy nuddiniyam huwan kude de mi huwi o huwan ko buri dum maunugo bo ngam mi don dilla ha babirawo ko dume on tori be inde am mi wadan dum ngam ha biddo wangina teddungal babirawo to on torake am ko dume be inde am mi wadan dum
yesi tokki wiugo
to on ngidiyam on jogoto umroje am mi toroto babirawo o hokka on ballo fere wato ruhu gonga ngam ngu wonda be modon foroy durnyaru wawata hebu gongu ngam du wawata yi gongu du wawata andu gongu bo amma ono on andangu ngam ngu wondan be modon ngu jodoto der modon mi accata on fere modon bana atimen amma mi lorto ha modon yeso sedda duniyaru yi'atayam amma ono on ngi'atam min mi do yedi ngam majum onon bo on ngedan to nyalade man wari on andan min e babirawo min gotum onon bo on gotum be am ko moy jogi umroje am dotani de kanko woni giddo yam babirawo yidan giddo yam min bo mi yidan mo mi wanginanan mo hore am
wodi yahuda fere na yahuda iskariot
o wi'i Yesi,
Jawmirawo, noy dum latorto? Awan ginana min horema, amma awan ganta duniyaru?
Yesi jabimo, ko mo yidiyam, dotani bolle am bo, babirawo yidanmo. Babirawo e min garan min gonda be mako. Ko moy mo yidayam, o dotanta ko bolle am. Ko on nanata ha am, dum iway ha am. Amma dum iwe ha babirawo neldo yam. Mido wiya on dum, yake mido wondi be modon tawon. Ballo on, wato ruhu cheni ngungu babirawo neldata on be inda am, kangungu andina on kuje fu. Ngu sift noran on komi yechi on fu. Mido acha on be jam. Mido hokka on salaman am. Komi hokkata on, dum nanday be ko duniyaru hokkata. Ta berde modon chaklu, ta kultore. On nani mi wi'ino on mi dillan, amma mi lorto ha modon. To on gidiyam, che ngam midon dilla ha babirawo, ngam babirawo buriyam mangu. Mi yecci on dum jonta diga dum siwa latago. Ngam ha on nu'ina to dum wadi. Mi tokkatako wolugo duddum be modon. Ngam lamido duniyaro duddon wara. O wala bawde do am ko sedda. Amma ngam ha duniyaro anda mi yidi babirawo, ngam majum mido huwa ko babirawo umriyam. Umme, dillet.